najimsafi.com.
Acha umiliki kila kitu na miliki mtu. Nimekupa kimiliki mama. Na naona sawa tu. Naona sawa tu.
Naona sawa tu.
Kila nikitafuta tiba wendo dawa tu. Waganga nimemaliza nipo kwako tu. Na naona sawa tu.
Naona sawa tu.
Yani sawa tu.
Naona sawa tu.
Sawa sawa tu.
Sawa
sawa tu.
Sawa
sawa tu.
Sawa sawa tu.
Go baby, go baby, baby. Miliki kila kitu, mimi naona sawa tu. Ongoza kila kitu, acha akili yangu tu. Niko sawa, wasikutishe na madawa. Mapenzi penzini, hadi napoteza power. Ushauri shaurini, na mkoleza kama kawa. Kumtibu na mtibu mimi, aniloge mimi tu. Simu mpigieni, ila napiga mimi tu. Yes, I will do. You do? Nite jina lulote, my husband, my boo. Niambie kitu chochote nitafanya tu boo. I'm choosy, simple, humble cinema.
Acha umiliki kila kitu na miliki mtu. Nimekupa kimiliki mama. Na naona sawa tu. Naona sawa tu.
Naona sawa tu.
Kila nikitafuta tiba wendo dawa tu. Waganga nimemaliza nipo kwako tu. Na naona sawa tu.
Naona sawa tu.
Yani sawa tu.
Naona sawa tu.
Sawa sawa tu.
Sawa sawa tu.
Sawa sawa tu.
Sawa sawa tu.
Go Shuri. It's your birthday, not today, but anyway, it's okay. You got dues to pay, you piggy spray to toke. Una delay bay, so fair play, soon you okay. Straight to my place, you know what time it is, baby. Yo, yako is go my fresh, it's a release daily. Stress with any ease, lady, sex with any please. Maybe Nesha Koopa listen and Desha Ileki, she's crazy. Tunavyo meant cargo realers in the jungle. One day utakuja chila, squad your villa. Be humble, KOG, Kamazila, UD, Django, Nyachi. Me and the rest, mama, so najua mazingira ni mipango. Kipato hakitoshi changama. Nashukuru ushoboki na hizo Porsches na hama. Porsches a Prada, mara Dolce & Gabbana. Na bado tuko sawa, just watching the drama.
Acha umiliki kila kitu na miliki mtu. Nimekupa kimiliki mama. Na naona sawa tu. Naona sawa tu.
Naona sawa tu.
Kila nikitafuta tiba wendo dawa tu. Waganga nimemaliza nipo kwako tu. Na naona sawa tu.
Naona sawa tu.
Yani sawa tu.
Naona sawa tu.
Sawa sawa tu.
Sawa sawa tu.
Sawa sawa tu.
Panda di milima, washa taa ni kizima. Twende juu hadi chini ma. Nikimwaga we mimi na. Na si oversize, size yangu shajipima. Napenda upowaji kama maji ya kisima. Njoo bas ni kisimwa, show kali kirindi ma.
Naona sawa tu.
Nite jembe ni kilima. Chose na jicho, ulimi na mdomo. Kwa mapenzi moto moto ni moto. Uzimu kwa mkono. Walileta mbea ukidhani nitakumwaga. Wamekuja kushtuka ndo kwanza mina kuganda. Masponsa wa baba washu watajipanga. La mapenzi kikohozi tupo atua ya kubanda.
Acha umiliki kila kitu na miliki mtu. Nimekupa kimiliki mama. Na naona sawa tu. Naona sawa tu. Kila nikitafuta tiba wendo dawa tu. Waganga nimemaliza nipo kwako tu. Na naona sawa tu.
Naona sawa tu.
Yani sawa tu.
Naona sawa tu.
Sawa sawa tu.
Sawa sawa tu.
Sawa sawa tu.
Bomb Bronx.
Sawa sawa tu.
Tumeanza mapenzi tango tukiwaga form one. Napiga sana simu hadi ukaniita call man. Haujawahi vunga kila lipo kuita Johani. Na kunikata kiu kwa kunipa show flani. Ukinituma naenda mchaka mchaka. Siwezi pinga mana mi kwa penzi lako niko nyaka nyaka. Kikupoteza nitatapa tapa. Mshaka moyo wangu kwako hao wengine na unataka taka. Sistangwa kikuposti IG. Anaeka kopa kopa nyingi hashtag my we. Nasema kweli baby yani mpaka time hii sina option. Wendo plan A, plan B.
Acha umiliki kila kitu na miliki mtu. Nimekupa kimiliki mama. Na naona sawa tu. Naona sawa tu. Kila nkitafuta tiba wendo dawa tu. Waganga nimemaliza nipo kwako tu. Na naona sawa tu. Naona sawa tu. Yani sawa tu. Naona sawa tu.
Wango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.